kuleli lizwe ingxaki ndidibene nazo. Intsizi ndizibonile nam ndimaphikane awema. Ndifuna impumelelo yam bebendivalela bekuzintlebendwana ngegama lam. Ndinethemba ngoba ingomso likhona. Awema, awema, khandulele kudala ndizula. Awema, khandulele ndiyankqonkqoza kuyo. Awema, khandulele kudala ndizula. Awema, khandulele ndiyankqonkqoza kuyo. Ndiyalibona ilanga, ndiyayibona inyanga, sendizofika emdeni ndiyabulela kuwe mdali. Ndizoqolela ndisiza bo mafundikwaseni ndizosabela. Nam ndiyafuna ukuya elizweni lamasinobusi.
Can't believe it. I'm going to go to the moon.